What you go go game, amba mtala. Labu ya kona, awafuenu yu watola ko. What you go go game, amba mtala. Labu ya kona, awafuenu yu watola ko. Isizuzo mambi, singalalani. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona. Isizuzo mambi singalalani. Yeah. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona.
Ay, shonwe nkama, ay. Ngathi mangiqala lolihamba ugogo wathi ashisa impepha. Kwangicelela indlela wasengicelela nokuphepha. Kwangicelela inhlanhla wathi ngiyakwazi ukusebenza. Ngeke ngihlulwe ezinye inkabi la ikhaya sikhule sibophele. Njengoba uphuma la ikhaya mzukulu ukulele ku. Ma ufika edolobheni ubokhumbula isimo emumva. Igadi lele ziko sonke sesithembele kuwo ukuthi ubuye uvuse ikhaya nakodadewenu kuzoba lula. Zongixolela mzukulu mina nginaso isikhathi eside. Iminyaka isihambile intando yakho ukuthi ngiphile. Mina ngigule phambi kwakho ngilala ngivuka ngisinde. Impila yikho lula yiba indoda nawe uqine. La ikhaya ushiye indlala lingekho nelempuphi saka. Uyazi endlini zodaka kumnyama kungenakho ukukhanya. Sikufisela inhlanhla ukuthi ubuye uvuse uphahla. Ngizovuka ngentatha kukhulekise ngicele kubaba. What you go go game, amba mtala. Labu ya kona, awafuenu yu watola kona. What you go go game, amba mtala. Labu ya kona, awafuenu yu watola kona. Isizuzo mambi, singalalani. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona. Isizuzo mambi, singalalani. Yeah. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona.
Yeah. Koko kuthanda kuba nzima. Nyakuzwa la ukhona uyaphinga. Nyazi ubatshela bonke uyasiqhenya ngalo mzukulo yimini. Ngiyayikhumbula neyalo unginika. Ngiyawukhumbula nomthandazo wokugcina inyembe zakho uyifihle. Wasengishiya kulo mhlaba wenkinga. Wathi umamncane ningakhathazeki sikhona sonisiza. Wathi umalume sasekhona ngeke siswele isinkwa. Dlabo mazwi agcina njengamazwi angakutholanga ukuphila. Umama washiya walandela ngapha kwashuba. Ngaguga ngafunga ngiyoyifugula. Ngizovuka kabusha ngizofunda ukufukuza nokuzimela. Noma impilo inkuba angivusa amajidama athi nyuka sozaba amathuba. Azanga ngiyeke ngiwele phansi angikhipha kulela hlathi. Azanga ngihleka ngingena trance endlini ngingena jansi. And manje sengizengakhikhaya kwaboka abaphansi. Ma ukuthi unenkinga njengeyami ngizokupha la masi.
What you go go game, amba mtala. Labu ya kona, abafwenu yobathola khona. Isizuzo mambi, singalalani. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona. Isizuzo mambi, singalalani. Yeah. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona.